Minisita avunaanyizibwa ku bugagga obw'ensibo wamu n'amasannyalaze Honorable Dr. Ruth Nankabirwa avuddeyo n'ategeeza nga bwe bagobye ssentebe wa boodi eya Uganda Electricity Distribution Company Limited Lydia Ochieng Obo wamu ate ye Managing Director w'ekitongole kya kimu Paul Mwesigwa n'asindikibwa kuluumula olw'obuwaze. Nankabirwa mu kiwandiiko kyafulumizza ategeezezza nti kino no kikoleddwa okugonjoola ensonga ey'okukulembera wamu n'obwerufu mu Uganda Electricity Distribution Company Limited bwetunategeeza Bannayuganda ng'ebigendererwa bwe bigendereddwa wamu nate okulaba nga Bannayuganda bafuna amasannyalaze agatavaako era n'okusobola okuba nga tegoonoona bintu byabwe basobole okuganyulwa n'okunyumirwa eggwanga lyabwe.